Master Beat Salvo. I'm not worthy, that you should enter all of my room. But all I say what my soul shall be healed. Na 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 Gibe iku yore zo gimi dudo kapi Ruan mungu lumi tipu ana shopungo Ani pengi tabi shopungo Yana nga ingomeni Anga yoko nyape ingomeni Enure muka tame ito na pak nyingi Pia na ngeo ini kwa japa Kwa
Mabino ngukushi kuwa para Lembezo anawe kunumichingi para.